Kuyangara just mama Fati ndege ngusange mu misozi gihumbi Gihumbi Oya singusiga mama Oya turajana hari iwaji Burundi Burundi Bwiza nubi complique Yemerera dutwike baby simficho shako kime Bwiza nubi complique Yemerera dutwike baby simficho shako kime
Oh my baby
Oya singusiga, kuko jendi wedi